kazi chume mugunjita Inu mabana umupali ya menti Ntabura nanu chonde ndiberini Ine hembi wawoza uka Matu homwe muda lonjeza Mbaka pano hakudikirabe Hakufuna chitandizu chanu Kuti hiwo hapeze tete Zitu kuko muda lonjeza Mbaka pano hakudikirabe Ichonde inu musa pinde maja Unyuma hiyo ya pali ya meti Mugwene mzachite Zitu kuko muda lonjeza Asikoko amasiye Ose wakudikira inu Mugwene mzachite Zitu kuko muda lonjeza Asikoko amasiye Uka, ndiguli inu mwili guno Muza konze mafuto watu Chiko yume muda lonjeza Mpaka pano tikudikirabe Ndiguli inu mwili guno Kuti inu muza tikuze Maempie na haji nyingu Habare inu mugu chitiranti Chonde chonde titanizini Hantu osa uka Mugwene mzachite Zitu kuko muda lonjeza Asikoko amasiye Ose wakudikira inu Mugwene mzachite Zitu kuko muda lonjeza Asikoko amasiye Njala, apungu inu mukuiziwa Nsaje tuchitipa, nkani yake ndiyo maibasi Maudo wase hakupezeka, chifukwa inu simu kutandiza Mubwerese makampani, muzika wazose zazikolatu Mubwere, mzachite, zitu kuko muda lonjeza Asikoko Amasiye, ose wakudikira inu Mugwene, mzachite, zitu kuko muda lonjeza Asikoko, amasiye, ose wakudikira inu Zitu kuko muda lonjeza